bump my neck, hey.
Yes, sir, yes, sir. Beautiful, yeah, Green City. First time nakutana naye, maskani Bear Town nakutana naye. Oh my God, she's so beautiful, like I never see before. Mtoto rangi ya mtume, nipe nyumba ya urithi nisukume. Kwako kije kazi weni tume, mtakutii kama Yesu na mitume. Siku sita nkamsogelea, excuse me, tunaweza kuongea. I wish you mean awe kama tungekuwa pair, mtakulinda kama magogoni, I swear. She said I'm too holly, take my number and call me later. Yeah, I took her number, the rest is a history.
Mekuta moto kwenye poti, nimefungua loki, haichoshi, kituna boxi, hanipa mwenyewe ya nini ni mfosi. Pendi mpe kesho na mposi.
Treasure of my love, I will always make her be above. I keep it maintain peace in my love, so she won't neglect to be my love. Though I got trouble to let you in, no matter baby, I call you queen. My angel, you like a guardian angel. I appreciate you, you make me enjoy. I love the way you are, natural baby. Don't mutate, you a color baby. You look so good, be like decoration. When I see you, my body started action. I willing to find the loyal bodyguard for you a protection. To make a fake nigga, don't make action upon you, buddy.
Mekuta moto kwenye poti, nimefungua loki, haichoshi, kituna boxi. Hanipa mwenyewe ya nini ni mfosi. Twendi mpe kesho na mposi.